RDCO waidenda haja Ahmed Katerega msazi alabwira aba masomero abayigwire ungana abandi ndibalimonte kadda kwegulawo atitoma na banka babali bwakwesiga bwanandere kubaluna kulobalangira mu butongole lukali kutuuka. Oidi kino kiraba minisi ebyendagiro sane byemizano okwongeza ye na kwedo kuigulira amasomero omwaka ogwanku mibiria bina mukaga ogwebyebyensoma okutukira la kwikumi ogwo kubiri omwaka guno alikula bila amasomero ati nigano yakoba akibaidaga igala n'abakuluba amasomero babavunye babatwalibwa mu mbuga da koti babaigule kwe misango olwo okuderegerera ebiragiro bya gavumenti.
Kitegedde ko nti waliwo amasomero agamu ag'obwannannyini agateekateeka okugulawo nga olunaku lwa 10 February terinnatu we balina okugulawo, ntegeeza nti minisitule y'ebyenjigiriza ne gavumenti yonna okuyimiriza okwo kwali kwa byakwerinda abaana baleme okutaataaganyizibwa nga basoma olw'okuba ab'ebyokweri abatabanguzi bayinza okwonoona amasomero n'amatendekero kagabe ga gavumenti kagabe ga bwannannyini kagabe ga primary secondary oba ekirala. N'olw'ensonga eyo tewabaawo essomero eriggwa kulawo mujinja district ngonaku lwa 10 February terunatu era wano ndagira ba DPC n'abakulira ebyenjigiriza kaawo okulaba nti tewali ssomero liggulawo ngolunaku olutongole terunaba olwetalira era bwe liba liggudde nga bwe mpulamu baba mbaagala okuggulawo.